kuacha leo ni rana kupati. My shoe lost track is stressy. Huku zimeshika bora ujilete ndani. Halu kwani shingapi? We kuja kama kama umependeza. We kuja kama fuko mejibeba. I just wanna dance, hey, just vibing. I just wanna dance, just vibing. Tule happy leo shere.
Hasi utapati.
Happy shere.
Niko happy tonight.
Tule happy leo shere.
Hasi utapati.
Happy shere.
Niko happy tonight.
Happy, happy, happy.
Just vibing.
Tule